exclusive from Zambia Music Side.
Kumbuimuna, J-Mix in the building.
Nangala boy.
Apanga beat in and done. Msipu on the 1-2s.
Mr. Banda Nine.
It's a number one fan. She post I got. Let's do this.
Ndiwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Ndiwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Iwe na ine pamozi together. Watipisha bati siwa za tipeza. Ulo wakunyoze pusi wasabweza. Satana ni wabosa njazi kareza.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's go, let's take it to the top. You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's go, let's take it to the top. Let's do this. Kuchoka chabeja day unaniziva. Ukari kusapota nyimbo mfoda ni diva. Unaona mo sense muli ine pali vonse. Wabroisa manyimbo yanga yali pali ponse. Vene ni na yamba nao vanagwa. Pati ine pano nilisefu palada. Number one fan, number one kada. Vena ni madai hadi ndiwe die harder. Wama kushusha, vena baku pontera. Waku yambila dalo chito kukonkela. Pati ndiwe olimba, ndiwe kansimbi. Ndiwe mwana lume veve ni vasimbi. So, vasie ya voka no mote sana. Tivazi vavana jaila vokweshana. Vakari kupisha siti za kapezana. Vata manga monga dumbo mupejama.
Ndiwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Ndiwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Iwe na ile pamozi together. Watipisha bati siwa za tipeza. Ulo wakunyoze prinsi wasabweza. Satana ni waboza jazi kareza.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's go, let's take it to the top. You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa
nikuko. Let's go, let's take it to the top. Let's do this. Jue follow up a Facebook page. Bati uma wishinga kuniona pa stage. Uma nilimbikisa unipasa hope. Let's do this, let's take it to the top. Unakuwa sindiwe funny ndiwe airconi. You spread my songs monga yali airborne. Sorry ma shout out sini mapundamo. Komatika kumana uma gundamo. Chizondi chama heta ni choina. Osa wala ni time over that joina. Nanga bifu yewa leta ni yari itinda vasitina. Jepo kwa ondieri yari iti. Vika nivuta banzanga vama tawa. Monga Chester uma nipasa more power. Bando hili yako unipasa voti. Na kulangiza chalo ativa imuna ni goti.
Niwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Niwe number one ufani wanga. Nikukonda na mutima wanga. Unyamula flag yanga. Suchoka na pambali panga. Niwe na ine pamozi together. Watipisha bati siwa za tipeza. Ulo wakunyoze prinsi wasabweza. Satana ni waposa jazi kareza.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's go, let's take it to the top. You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's take it to the top.
Uziziwa nikuko.
You my number one fan.
Uziziwa nikuko.
Let's go, let's take it to the top. Ichi ni cha number one fan. Chako iwooni kondesesa yo. I got chiposta on this one. Apanga biti ni ndani.
Apanga biti ya shibu.
Msipu on the 1-2s.
Msipu on the mix.
Nikati let's do this. Uli
let's take it to the top.
Zambiamusicside.com.